Nanini la khona uthatha uhambo okusuke uhambo lomehluko omuhle empleni yakho. Ongaba mhlambe ukuyikhandla ngokwendlela yokudla ukuze ube nezempilo ezinhle. Uyazi ukuthi kuvamise ukuba nesilingo sokugcina wehluleka endleleni usonhlanhlatha. Angikubingelele phine futhi ngomukele ngosini yethu eFresh ngingusibonelo Bithi Ngema ongomlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Maningi amaKristu namhlanje nawo ohambeni lwawo noJesu oligcine senhlanhlatha. Yebo nebala, lo mzana othola ukuthi ubenokuklosa okuhle. Kodwa igcini kosuku thola ukuthi endleleni usehlise ukukhuleka, sekuthukela nje funde iBhayibheli lakho. Awusacabangi futhi kakhulu ngoNkulunkulu, sekwehle nokubusisa abanye ngothando lukaNkulunkulu olukuwe. Mhlawumbe sekuphela iminyaka emihlanu kumbe unyaka, kodwa ngisawudonsa ngodizeli ohambeni lwakho neNkosi. Uma mhlawumbe uyithola kuleyo ndawo njengamanje, mhlawumbe ngase kwenzeke sona sizathu kanye leso uNkulunkulu esihlanganisile namhlanje kulo msakazo. Yebo, hleze kwenzeke ukuthi unotho namhlanje afuna ukukhuluma enhlizweni yakho olukhulu oluvela enhlizweni yakhe olunamandla. KwabaseFilip 1:6, ngethembile ngempela yona lento ukuthi owaqala umsebenzi omuhle kunina uyakufeza kuze kube lusuku lukaKristu Jesu. Yizwa lokhu sihlobo sami, uNkulunkulu akaqedile ngempilo yakho. Wazinikela, wanikela impilo yakho kuye phambilini ngesikhathi ayekubiza ngaso. Wakuthinta ngamandla, wazembula kuwe. Kwakusentandweni yakhe, ngakho akekho emsebenzini wokukulahla ohambeni. Futhi uma umuzwe kubiza namhlanje, phendula ubizo lwakhe. Ziphi isikhathi ukuthandaza, yebo, ngazo zonke indlela, umcele akuthethelele. Yebo mhlawumbe, uhambo lwakho noJesu seliphumile endleleni, mhlawumbe uyayisola, futhi uyizwela icala enhlizweni. Ingakho, ngethembile ngempela yona lento ukuthi owaqala umsebenzi omuhle kunina, uyakufeza kuze kube lusuku lukaKristu Jesu. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Sothokoza ukuza ukuthi lezi nkulumo zikubusisa kangakanani ukuze sidumise uNkulunkulu kunye nawe. Inombolo yethu ye-WhatsApp ithi 067-706-0077. Angiphinde, 067-706-0077. Inkosi, makuphe amandla usaqhubeka.